tunakujagana omusana kakwake obunyonyi buyimbe abamazina tubibye omwana yakadde nnyo munne kiwedde olunaku mulinga lutuuse katuluteeke mu byafaayo munyume nnyo nammwe mulimba abawulumu batadde mu mbeera buno bwe bufumbo obuli mu Katonda Tunamuangazi
Katubasabile mikisa mwatu na muangazi.